di kenara kam ga kpogi oba tobie okuru onye na amagi ekwu okwu ahu begi ni ya kariri go mume ihe anyi chukwu ike anyi chukwu onwe gi ihe kariri go mume chineke onwe gi ihe kariri go mume onwe gi ihe kariri go mume oke mmụọ onwe gi ihe kariri go mume anya na-elobigo anya na-elobigo chioma na-elobigo chioma na-asa mebere Chioma me, Chioma me. Oh, when the year can it go to me? Akayo me, Akayo me, Chineke. Oh, when the year can it go to me? Akayo me.
You, he la curie ma calabasun de la boscia cadata.